olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua iloa i se suasuenga i Ausitalia nei, le ono fesoa soani o le fasusuina e le tina ola na pepe, i lona lava suasusu, i le puipuia lea o le afia o le susu o le tina mai le kaanesa o le susu po o le breast cancer. O le tāua ma le aunga o le fasusuina e le tina ola na pepe, mō le ola mālosi ma mālo o lo ine o le pepe, o se mea ua lewa o na lausi i la fia ma langolongoina i le tele o suesuenga ma au aunanga faa le soifua ma loloina. Peitai i le suesuenga a le McCallum Cancer Center, wa iloa ai se so otanga i le fasusuina o le pepe ma le puipuia o le susu o le tina ma ia afianga i le kanesa o le susu le breast cancer.
The large changes that happen to the breast tissue in preparation for breastfeeding and then the resolution of that function creates a lot of stimulus for the immune cells in a way that trains them to be particularly good at patrolling and detecting cancer, and a particular type of immune cell called a CD8 T cell. And what we found was that breastfeeding is able to train those T cells to become good at patrolling the breast tissue, detecting any cells that are beginning to turn cancerous and then eliminating them before that can happen.
Peter McCallum, o le McCallum Cancer Centre. O sela nei, o T cells, wa iloa i le suasuanga, le au ngā e tau, wa isi sela i e mafua i le kānes o le susu, le triple negative breast cancer cells, e mafuai ia le se fulmele lima pasene o kānesa o le susu i le itu pāo tina matama i ta i. Na saanoa Professor Shireen Loy o le McCallum Centre, e tele ina fai nai tina matama i ta i ilalo mai o le lima se fulu tausanga le mātutua.
But unfortunately is the most aggressive breast cancer subtype and traditionally we've treated it with chemotherapy as well as surgery, but now we do add immunotherapy or Keytruda into its treatment. But this tells us that the immune system is important in triple negative breast cancer, and by manipulating the immune system or activating the patient's immune system against the triple negative breast cancer, we can improve outcomes and reduce risk of recurrence.
Professor Shireen Loy, Ole McCallum Centre. Ole tinaia Stephanie Davey, uato alua lana whanau, ma o loo whaasusui nei le teiminei e ia lava lana pepe mai lona suasusu. Na ia tā ua le fia fia o ia i le whaai unga a le suesuenga le nei a le McCallum Centre, e le ngata ina o ngā lona whaasusui nei lona suasusu mō le ola mālolo ina ma le mālosi o lana pepe a e wailo foi e ao ngā mō le puipuinga o ia mai le kānesa o le susu.
You're really quite focused on your baby and, you know, wanting to get it right and do whatever you can as best you can for your baby. But yeah, having extra health benefits for yourself, I think, is really quite special.
Stephanie Davey, na saunoa le whaatonu o le asosi, le Australian Breastfeeding Association, Victoria Marshall, e tā ua te leona yeifeso soani, e una iai tina matama e ta ia whaasusua lātou pepe, mai lo lātou lava suasusu.
Unfortunately, we don't have great data about breastfeeding rates in Australia. The association often refers to the 2010 National Infant Feeding Survey data because that was the last robust and high-quality survey that was done. We do have some data from Victoria from 2017 to 18. What we know from the National Infant Feeding Survey and from the Victorian data is that by the time they leave hospital, those breastfeeding rates have already gone down to 70%, and then by 6 months, they're at 16 to 22%.
Victoria Marshall, o le Associated Australian Breastfeeding Association. Wālia e mai eile suasuenga le nei, mase isi fesili. Ai fa pe feona pui pui e tina matama itai ele i whananau, pe ele i fasusuina ni a lātou pepe. E fa pe feona pui pui e i lātou mai le kāne sole susu. Ole reporti na wha maupopo ina Gloria Kalachi, ma Deborah Crowak, mō le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.